Tēnā rā koutou katoa, ko haukura tēnei atu I te reo irirangi o te heku o te ika ko te koto tātou hoa kōrero mō tēnei wahanga o te rā ko Rob Ruha I tēnei tau o Haratua ko te tau mō ngā pūro, mō te pūro o Aotearoa. Anō reira, ka huri au ki te mihi ki a koe, tēnā koe morena, Rob.
Morena, morena ki a koutou I ngā kai whakarongo I tēnei rā.
Tēnā koe, I tēnei matunga o te paunga o tēnei wiki ko ngā ko te whakamaharatanga tahirau ono te kau mō te kingi pōtatau. He aha o mahi ki reira?
Ko waku mahi, he tautoko. He tautoko, ko taku whānau mai rāno, he whānau I tautoko I te kīngitanga, hei whare mo te mana motuhake, hei whare mo te mana Māori motuhake me te tinuranga tiratanga. Nā reira, kei ko nā wahau e tīkau tunu ana I tērā tu āhuatanga ngā mātua tīpuna. Anā, kei te waiata wahau ki kona. I te taho taku pēne at the Witch Doctor. Nā reira, kei te hikaka te ngāka ki te mau atu I ngā waiata ki te tautoko I tērā kaupapa nui.
Mō te wāhanga o te tau, mō te matariki, kei a koe wetahi kaupapa mō tērā?
He nui o ku kaupapa, he nui ngā kaupapa kai te whaia, kei te pikaungia I ngā marama e tū mai nei, hei te mei nei, I tēnei marama tonu, kei te wehe atu au ki kānata, mo te rua wiki, kei te mahi tahi au me tētahi rōpū I korā, ko tō rātou ingoa ko a tribe called Red, he DJ rōpū I korā. I tēnei tautonu I te Canadian Music Awards I wini a rātou tētahi taonga I kora ko te best group. So Tribe Called Red is the best group I kora ki roto kānata, kei te mahitahi au me rātou. Kei te haere hoki au ki reira ki te whakakonohi I te iwi Māori ki ngā Indigenous Music Awards ki kona ki Canada. Rita tonu tērā ki te Māori Music Awards ki konei.
Ai, ai.
Nā reira, kei te hare au hei konohi mo te iwi Māori ki kora. Ki te tautoko anō hoki, he symposium kei te hare ki kora anō hoki. Nā reira, ko au hoki te teho ngā kaikōrero I kora, kei te kōrero wahau mo tēnei mea mo te Māori Music. He aha tēnā mea. Nā reira, kei te hika kataku ngā kai mo tērā. He nui ki atu ngā kaupapa. Mā o tahi ko taku... Ko taku whanau ngā Ria Hō, kei te mau atu ao mātou waiata ki te motu, national tour coming up in August, and that will be across Australia, kei Ahitereiria tērā, and ka huri haere I te motu nei, I Aotearoa nei, hei te oketopa me te noema, nā reira, he nui ngā kaupapa.
Ka no reira, ko kōrua tahi ka... ka haere ki, ki Ahitereiria mō te ratua.
Ai, ka haere māwatahi me taku pēne as a witch doctor.
Ai.
Ka mauri atu o mātou waiata ki kona, kei te tū ki te Darwin Festival ki kona, ana mai ko rā ka huri haere Ahitereiria nui tonu, ka hoki mai ki te kāinga nei. Ai, hei te oketopa me te noema, hei te waru o noema te whakāturanga whakamutunga, ana ka whakāturia tērā ki roto rātana. Hei tautoko I ngā tau kotahi rau o te māramatanga o rātana.
Ka huri au ki te reo Pākehā, last year you worked on the Māori language film Moana.
Right.
How did that go?
Oh, it was awesome. It was an amazing experience going over there and working with the sound technicians over there at Disney. We've been officially welcomed in as a part of the Disney family, so that's also an awesome thing. They really enjoyed working with our crew, and they also enjoyed the high standard of recording that our cast gave in terms of vocal presentation and the spoken dialogue that they did for the movie as well. So yeah, the Māori language has built a really awesome reputation there at Disney, but not even just Disney, because in the same complex as Marvel Studios, and the head of Marvel Studios was was also with us and wanted to have a personal viewing of the Reo Māori version of Moana, and then also agreed for us to work on the translation of Thor Ragnarok. So that was cool too.
Are you mōhio pai tātou you perform with te kapaka rōpū te whānau apanui. Are you still involved in kapaka? Do you write music for them?
Yeah, absolutely still involved with kapahaka. I think kapahaka for me and for many of our Māori artists is the mothership. With the national secondary comps coming up in July, helping with the kura that my children attend here in Turanganui Akiwa, Horauta Wānanga, and writing for them. And then also privileged enough also to be judging the regional competitions here in Tairawhiti, the Tamararos. Contemplating whether or not to jump back in for the Matatini coming up this year. I mean, but it's such a huge commitment and, you know, such a huge commitment to be a part of kapahaka nowadays, especially competitive kapahaka. That's a discussion that we're still having in our whare.
We see so many bands like Mai Moa and all their waiata in te reo Māori, your music is in te reo Māori, and do you think it's an exciting time to be a Māori artist in Aotearoa at the moment?
Yeah, absolutely, and not even just in Aotearoa, but in the world. You know, the world is taking note of Māori language and of quality Māori artists. I think that's the other thing to recognise is that, yes, all of us sing and we have fantastic songs coming out of groups like Mai Moa and groups like Manea, who have also been around for a little while too. But the quality of those artists is also indicative of where we're at in terms of Māori music at the moment. And you only need to look in our kapahaka teams at the solo artists that are coming out of our kapahaka teams, and then the trios and the quartets that are taking solo roles in those kapahaka teams, to know that we've got amazing talent here in Te Iwi Māori, and we've always known that.
Absolutely.
And it's great for artists like Mai Moa who are cutting a new track in terms of pop music, Te Reo Māori pop music, and other artists like Teex. And even though Teex doesn't sing in Te Reo Māori predominantly, he does sing at his shows in Te Reo Māori. And he speaks fluent Te Reo Māori, was brought up in Kura Kaupapa Māori, was brought up in Kapahaka. So he has the foundations, absolutely, of every other Māori artist that are really doing well for our reo and for our culture at the moment. So, yeah, it's a really exciting time.
Thank you so much for your kōrero today. Have you got anything to add? Hei whakakapi e nei kōrero I tēnei wāhanga o te rā?
Oh, just to thank everyone for continuing to support Māori music and Māori artists. And please keep doing so. Keep keep supporting us. Keep streaming the music. Keep supporting the videos. Keep going online and showing your aroha on everyone's pages. And thank you to all our iwi radio stations, including yourselves, for continuing to support us. And mō te kaupapa I tēnei weekend, in celebration of 160 years of kingitanga, haere ki Turanga Wāwai, haere ki Ngaru Wāhi, haere ki te Tautoko. E mihi ana ki a koutou katoa, tēnā koutou.
Tēnā koe, noho ora mai.
Kia ora rā, tēnā koe.